touching.
I can't even bless me.
Cool, I got your ass on you. Wait, idiot.
Touching.
Lights are touching.
Unachotaka wewe wakizie na wenzako. Wala usena shaka na lipa kwa jili yako. Ona sasa pombe mekunya, chakula mekula. Muda wakondoka ngetoka mtoto mbali na uma. We, unanjua mime. Mese cheke shese noni, unanjua mime. We, unanjua mime. Mese cheke shese noni, unanjua mime. Wewe ni bora uniue ila mimi era yangu iko teni kama wakuzingua hawa mbwa wote wasogei nisije pale kano mami ukaniona sifai na ulipo matoa utoi au nianze vurumai kama no maana iwe wosha kula era zangu kama no maana iwe leo naondoka na wewe kama no maana iwe sitaki nishauriwe kama no maana iwe hapa ushauri zero kama no maana iwe kama no maana iwe kama no maana iwe kama no maana iwe bado sijafikia bado sijafikia. Oya sumeta kashari polisi utaenda wewe kufanya nafanya mimi aibu utaona wewe.
Aibu utaona wewe.
Gira style na kamwa watoto wadogwa na jua. Hao wakali wako kali wangu wanaujua. Nabandika na bandua, nafunika na funua. Swana ringa na vibuyo mene mesha some wadua. Kula kwa jasho so wanyonge, kimti pesa so wanyonge, mama kushi so wanyonge, dola moja so wanyonge, washa kwamba so wanyonge, chai yembe so wanyonge, wete KB so wanyonge, Morogoro so wanyonge, Wembaka Mtwara so wanyonge, wanangu wa Tanga so wanyonge. Oya njombe so wanyonge, wanangu wa Mbeya so wanyonge, wanangu wa Iringa so wanyonge, Ifakara so wanyonge, mitoto Ifakara baka Mbagala kwa heshima, ya babake na kau kwa heshima, ya babake ya shula. Kamije yala, toto badi lo Kisumu, ya makuche, Malota baba. Anaitwa Diego Alunia Innocent Mabunduki. We Ide mkopi alwana tano Yobiso Fulbeki Ampira Sele Semelo kwa ishima. Anaitwa Janga Mabini Simba Munyama Kalani Zami Efu Akari Baba Faridi Lasa Baba. Anaitwa Kalado Papenye Bukusera Mazi Msundu Funny Boy Zego Baba wa mwisho.
Aibu taona wewe.
Yeah.